jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono hedi be studio tamani yoda sa yo saki ki modo Ousmane Diko halanta on kabaruji gondi do de jode men zan la presse le bamako nun jire jingondirta bogi jande bi taton darantobe kaldal kala le politika ko nedda ko be ka kanan ke leedi meden di Ibrahim Bokar Keita tutti dum en yone de fedde lonjoto ti dalaji di leedi di jogi so mobo do e kala darani be leedi di fati dalaka hebane jogolati mudo aduna fudu yammini hande nyalande aduna ngam habugol e trafika ko doro kanyo nawtarade no boniri e wi gollirde habare e de kudde cigirejo non yo sukabe buri fu pandede le malido kuchala le region sigaso du demal hitande 2019 yaade 2020 non ana wonde e lani lanede e wi gollirde demal hikande ka ana buri tonuji ujinaji temdere cappande jeedejoy nengu jondorade hebede hikka yo di ngoni sembe kabaru jidi men jogani on bismillah modon e dosti yotamane jonde ka dalkala dabere mudum ana wonde foccade nanno fuddirama kenye le ko kana ke leedi meden di totti yone mum taton darantobe dabere mudum de nanno ben goni baba akiba aidara dewrintino leedi di Ousmane Issoufou Maiga kanye Aminata Dramane Traoré ministre en hibbe nan golle mabbe yo nangude jate tiidalaji godul leedi di e gollidinde e kala hono darantobe fati dalaka huncho keddan hem Mamadou Samaseku
futgol golleji di huccanama hore ñande 33 nde der gollirde kanaka leedindi ebe ka holti wiide imaade mudun yo dabareji kebene tellaaji gudude der leedindi bangal totondral hakillaaji
kana jogala haalaaji di latoro bangal jodondirde e teddengal edi kaani tilade e wattu o kadu laawol ko leedindi donti so hakke mun
ebe kambe kartunaabe odo golle o yo gonga bibbe leedi malibe na kaani totondirde hakillaaji ka an hani dun mo fu fedo bandu doni ko holti baba hakki
Semalinka be pamritan eden bawi hebdo ko jiden bangal joinde hakkilaji e wayde foccidirde nadu wayde pamral sakitoto en fukanden latade so en kana juude mudum faafey so latade malinke dimo kuyando latade dum
to muti tun jamarande na dontani ko heewi ngal do kalda ka wi halne en region o ko mo fuf na watana hakkilo bangal mudum woni nafawo sanne e wi chekna nyang secrétaire général fedde halna en an hani hala totte sanne jamarende
o batu anawawi beedude korsa yimbe jogibe faamu le region moti o yimbe yoobe bamako faangara kalde mabbe ton bende hore bi jogi yimbe du haldetebe faambe sanne hambe tuugede e holede fu dum wadi se be kennataake du sera
landinal ngal do kallal tottama kanko ambassadeur Cheikh Sidi Diarra ngal do kawrtal memana halaji nafuji sanne leedindi fuf yowta gol golirde modde de politika ku e kanya kabaru nagu gulleji kumani di talkul kawral gal dun jabataake e kanya dun landinal woteji
hono batte jangugol masuubaaji godule le leedi meden saahal mo faarde wuddu mudun lamibe leedi ndi baala hala nana e inde andite ana gondi e daranaade faade jere warta e wi honjotobe yaga be kan non ana waawi nafude so daranibe bende hore laatiima tibbarbe e gongarante professeur Mamadou Samake o jangino universite de Bamako do holliti kadan kalangal ana waawi hebande jogalati dalaka so mono fu tippike tiagal ko nafata dum tan kede ko Mamadou Samaseku hebani on
le alhali tiddo mo leedi meden andi wakkat joono koy kala imadraji nangudi nimila wiide kenyen jaati kanko dingosno o memmi hala mudum wala fi batte bilir mali ngada kaldal yo buri fuf mo fuf hedo bandu den no hakul am so ni dido mi joji di jogorama soobuy den ko inaf mi joji di fuf nangudi ka do wata fi tiagal soobuy ngade e majji e mufudun anda wiide hakika leedi mendi ana tiddo Allah jaati den no ngaden bangere kal ko ni raf kawral hakuno meden kun cene hore nafaka leedi ndi le sahal leedi ndi wudu leedi ndi fay e balir leedi ndi sabi dum balike bamako en jihi jabadi en jihi dum lampala denno yo eli dental tutundirala hakilaji hakune ene ko meden won ko bawten hebande dabare di otelaji di
kabaruji mali e hejoje studio tamani fu sada yidi famande do studio tamani nyoy numero 82 99 11 62 82 99 11 62 ko jagaabe tan bamanno drogu ko arande dum huubi ko heewi le mari do e wi gollirde haboore e de kudde cigiroje non yusukaabe buri fu bamde de fa waddani hikkaka sisili mudum le leedi meden hono fu dum jogarte fa kutteji di njara caggal mohammed kanito mo gollirde de wonko sofede ibrahim haran jallo keddene mohammed samaseku
o regarde saisi que nous effectuons
bangal droguji di burata fu nangude ga enne na wodi ko wiete cannabis caggal mudum na wodi ko wiete kokain e heroin ka andon rawanen cannabis o burnon hewre dina heroin ana wodi dun podde bonde lolirde tramadol e kanyo produji goddi kudum sabi heroin na buri fu fulede be patte dun do eleji am jati watte denno dum hulta sanne fratiji mudum ledde men de na jogora latare nokuji di dido produji de burta fu hasindinede e le mudum ne andadun droguji di be andanon fi fadde joni denno yu hello e cellal jamarande sabi kala notortobe dido droguji di sakrabe amen worbe e robe
Son nos sœurs, son nos épouses.
Demali hitande 2019 yaade 2020 ana wondi e lanni lanede sanne le lamu kuchala ana buru tonuji ujinaji temede joyi e chapane jeddi e joyi nengu jondaraadi hebede hikka e wi gollirde demal ton e on wattu non remoba ana kulti taadugol kebal engrais ngaji di yoga wi sandu nawtor tendu noddu tendu e voucher ndu e voucher ana laji fa sanne kede hen fa beedoro don fam
ngodo hejo kuncano do hore na fawi du jamiri ani majji dun maro keddon na hamadun suguba hore jo gulleji ndema to kuchalatun
malan ndemani le cercle ana wara hectare djujinaaji temede tati sapona e hectare di temede chapande jetti didi fanda ono nengu jordo jati fuse mobe dama ko jondara yo tonuji ujinaaji temede e chapande nay e tati e temede e chapande jetti e tati maro fuse rentinama ana jondara hebude tonuji ujinaaji chapande tati didi e tonuji temedji jeddi e nogay e jeego
bangal ngodo hejo demobe be na wembasane e dota defi tawado e kabaru feccugol angreji du cukuji mudun no buitama bangal dun nyamiridi be kolage dun sanne sifa dabreji ande kese loldirdo e vouche wobe notorto bangal feccugol mudun on holliti kanko dullay dambeli demowo der commune zankife e le cercle kuchala
salu no latere do wanani c'est la turiko no ka men choynaake nafaka wargol angreji di hawra e timode golle demawo jaati yo le messageji mi andata angreji ngari soto beedu njaanta amen nanga telefoji amen kolita message o yo gongaraajo choggu angre buri ujinaaji tati tiidi faasane faise tawi laamu ana wanna
hore be gullido ndema anditi jaati tilalaji di ndema be ji rawenan bangal nawtorgol dido sifaji ande kesede ka be kultivide dido tilalaji di fuf kunjana mohore kedda na fa hande hamadou sugoba kalfunado kabar gulleji ndema to kuchalatu
elital effectivement
si pada ta de fuka sa jeri honon ndungu o wori handenni no togo go wayri jokkondirde ni e baawi wiide jaati eden taadi bangal ndema hikka e hore yedugol engrais yidi miden e de dabare hortude amen rowani kon majjum wada makati do laaji kebama hikkanen miden gonde jeewdu laawi fa foto iti daaji gonde yimbe yogabe jabali windude ko e me ila arande wuli tibedu kebali message bangal angreji
plein non pas reçu les messages
fodde do funcina hore metuga holiti wide kabar tobo hikakai heban lawul sanne
hono laami be tumbutudu jeggitali bonandaji toboro wane di le mali do nenno ila iwonde arandernde be bami dabareji yogaji hono awtade fonsengaji di muinde pete dengorde ndiyam tobo fawarde du e laawi jabordi so dungu regi ma fasanne ana buri milioji temedere kennadi e dido golleji keddane umar waygal fo beedore den fami le ko isu jabate neleni en kany fawarde e kejada men bokar jite ko be kebani en hediton
le curage des caniveaux pour pouvoir
au mais ngonde aitade goriaji ngondi le nokko o yalla ndiyan kamon heba no jabbiro tiagal hokkude jamarnde hakkilaji lobbi min jewtoto yalla yimbele be fo an jaahe haajeji muuden nokku mawdo wade do ndiyan dan fu hani latade fetawo min jewi nokkul i do pompiji yalla boddi du ana pompe komi anni wattu le hen dun yaha fa e milioji temedere e jeegom sefa e ujinaji jetti e butteme
41 000 francs CFA.
Studio Tamani, Yopa Balla Moulay de Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Je suis un peu plus de région de Médène, qui est un peu plus de famille. batu famande e yenginge golle kawral de ere deurtina aljengal joodi me beta hande segu an buri temdere laamibe heejabe baade hala nane en e gollobe e service ji di yurobe les cercle ngaji jeddi region o fu hawrbe hen do ministere kabaru giggol leedi meede e leede godde darani batu o faabe beedro famu fanda kawral aljengal camion naba nodo soddasi en nokku do be kitito gol walde du fawarde ya nodo endinodo kuccala ka sami kikide kenye kasara mudum wadi maydo goto e barmu chapane jeddo en neyon sapo jeewon be ka gaddama bumako le be non joyon be ka ananawni fasane e wi dotoro lami be ton jottike nokku kasara ka kenye nende lugaji du anan gonda fa sababuji mudum ande ana buri ujunere neddo du dokkado ono coupon du resi nyamri beta hande ansongo ko warte ujunaye tati nenno goto fu on coupon jogi nenno coupon fu du ana wattire sikoro kosam gawru fawarde e nyebbe yo pam wadi gal do dokkal se fa be kebanobe tuttira yo do kaddu de dido kabaruji kedde hedal fande yewtere ma ana yeso yon tawde ko warali. See you tomorrow.